ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele ngomkele futhi engosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBene Diamond we-Christian Networks. Njengoba isisho sabama-movie bethi kumele uthando lube yisona sihloko esigqamile kuma-movie akhiqizwayo, akhishwa. Yebo nebala. Akhona ama-movie e-drama zokulwa nasabisayo. Kodwa lawo thando ahamba phambili kunawo onke. Kungani kunjalo? Uswa kwahlaziya ukuthi kungani ama-movie othando ebukela kakhulu kunawo onke amanye? Bona abenewoza woza abantu bethi ne kuwona. Into eyenza ukuba abuke kakhulu ngokubona uthando lunqoba phezu kobutha. Uma uthando lwehlula inselelo neyivivinyo eyiqhamukayo kulwenza lube ngolukhethekile. Asivume ukuthi bangase kube nomdlalo lakhona kunabadlali ababili betshana amazwi athi ngiyakuthanda kube lawo mazwi kuphela. Lokho kungenza ukuthi gcina usubhora lo mdlalo. Angithi kungani? Kumbe uma ngabashadikazi ababili behlala emzini omncane kodwa bethandana futhi neyingane zabo zingabahluphi, konke kuhamba kahle. Ubungabukwa yini lo mfanekiso na? Qha, ngani? Ngoba silangazelela ukubona uthando lunqoba phezu kwenselelo eyisuke ziliqhamukele. Ingakho ibuka ilalelwa. Lokho kuhlaziya kuletha ukukhanya kule ndima. Eyokuqala kaJohn 3 verse 18. Bantwanyana, masingathandi ngezwi nangolimi, kodwa ngezenzo nangeqiniso. Uthando lubonakala eyikhathini lakho na? Kunamagagasi empilo lubhekene neyivivinyo qede libonakale lumi luqinile. Ilokho kulwenza ukuba lugqame. Kungokunye ukusho ukuthi siyamthanda umuntu. Kungokunye ngokwehlukile futhi ukukuveza lokho ngezenzo eziphathekayo nokuyinikela esikwenzayo ngalo muntu esithi siyamthanda. Awu, engathi uthando lwakho lungaba ngoluphathekayo.
Kuyi toilet devotion e fresh siku zonke. Sithumele i WhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge podcast ngokungena ku Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli fresh.